Mason. Tano nane, yo, tulikam na dream ya kutoka kwa block. Yani to get rich, to mock and short. Nikilala macha maisha yangu kwa mikono ya God. Made mkumbuke when I'm gone, mwendele kuplay our songs. Eze na Emre do a song. Tulikam na dream ya kutoka kwa block. Yani to get rich, to mock and short. Nikilala macha maisha yangu kwa mikono ya God. Adem kumbuke when I'm gone, mwendele kuplay our songs. Leje na Emre do a strong. Sasa naliba watch niki pull up na ki rifle. Sasa tina tentu na fumble. Wativuwa wanatiki community kama ma idol. Wanatupenda jute nendo viral. Nilikuwa kwa mood mbaya nika seti kishash. Nika kwa idol. Kwa ground mambo ni nare. Maboy wanafua reform. Lakini wata reform maje na shajwe ganji toka na ndomu. Niko safe niko fit is zone. Wezi nisho venye when I'm wrong. Kama ni chambogi I'm sure niko na watu strong. Hizi streets natako kwa mpole man. Yo amu tapangwa. Bresh wako siki na mgun. Huku east ama tamangwa. Pereka huko kithani. Tajali how to lambwa. Mkono zime tight mseta ni try. Ata ganda. Tulikam na dream ya kutoka kwa block. Yani to get rich, to mock and short. Nikilala macha maisha yangu kwa mikono ya God. Adem kumbuke when I'm gone, mwendele kuplay our songs. Eze na Emre do a song. Tulikam na dream ya kutoka kwa block. Yani to get rich, to mock and short. Nikilala macha maisha yangu kwa mikono ya God. Adem kumbuke when I'm gone, mwendele kuplay our songs. Eze na Emre do a song.
Na mina da iso ma trophy. Na kaunan o ma ganji man. Mina da ikuwa na profit. That's why mi kwa kwa off. It's men in black to me rock my koti. Lately me dress my naughty. My child yangu na cheers a godi. Flow ni akia majabu na. He beat ni choppy. B-boy still set my trend na. Still set my subject na. Nime come nime rock my blue farm. Chini ni red carpet. My fan one piece talent. Adi de wata blow your trumpet. Shash iko choo kwa chales. Mina chikil close your curtain. Na missy die my ops. Wajue villain draw your patent. Ukudeli si run my ops na. Unazani ni sarcas, brukumbosi uleta fracas. Kama ni drill, close your chapter.
Tulikam na dream ya kutoka kwa block. Yani to get rich, to mock and short. Nikilala macha maisha yangu kwa mikono ya God. Adem kumbuke when I'm gone, mwendele kuplay our songs. Eze na Emre do a song. Tulikam na dream ya kutoka kwa block. Yani to get rich, to mock and short. Nikilala macha maisha yangu kwa mikono ya God. Adem kumbuke when I'm gone, mwendele kuplay our songs. Eze na Emre do a song.